wish for us, for us.
Pano brinca, vão lá fazer aquilo eu queria. Chupa, abraça, puxa e me cola.
Kuja nasi upate joto, na sua kaforce kula muka na tongo. Cheza nami upate joto, sema nasi upate moto. Kuja nami ntakupa joto, sema upate woko. Mina wapa maswali, nasema utapata makali. Ukikuja mitakupa kali, na marafiki zangu wakali. Wana wapa mistari maswali. Fata, fata goma apa, tunawapa kila kitu apa. Fata, fata goma apa, tunacheza kila kitu baka. Get show, get show, hey. Get show, get show, wait. Get show, get show, wait. Get show, get show, ay.
Eu dizer, bebê. Vai até eu dizer, bebê.